Umkhandlu kazwelonke kwezokukhangiswa ngezolimo uyisikhungo esinganyelwe umbuso futhi ubuye kumnyango wezolimo namahlathi. Lesi sikhungo siluleka ungqongqoshe ngokukhangiswa kwemikhiqizo yezolimo. Ngonyaka ka-2002 kwaqoka lesi sikhungo ukuba siqondiswe intengo yokudla eNingizimu Afrika. Umkhandlu kazwelonke obhekene nezokuthengisa ngemikhiqizo yezolimo ukhiphe umbiko oqhwashisa angamanani entengo yokudla ngenyanga kaNhlangulana. Kubikwa ukuthi enyangeni kaNhlaba ka-2017 amanani okudla akhuphuke ngamaphesenti ayisikhombisa ngenxa yokwehliswa kwamandla erandi nokunywa kwentengo yenyama ebomvu esomiso esikhungethwe izwelonke kuNhlaba 2017. Ngokwezombono zokudla, abathengi abasemadolobheni bakhokha amanani aphezulu kakhulu ukwedlula lawo basemakhaya. Eminye imikhiqizo ebizwe ngokweqile, amafutha okuthosa ukudla angu-750 ml, itiye elimnyama elingu-62.5 grams, ibhotelwa elingu-500 grams kanye nempuphu ekhethekile engu-2.5 kilograms. Ngonyaka ophelile kuNhlaba, u-700 grams wesinkwa esinsundu sibize amalandi ayi-11 noshilin abayisithupha namasenti ayi-9, kanti kuNhlaba walonyaka ophezulu ubize oponda abayisithupha kanye noshilini namasenti 4. Ebese kuthi u-5 kilograms wempuphu abathengi bakhokhe amalandi angama-50 noshilini abayisithupha namasenti 4. Uma ke uqhathaniswa nokwehliswa kwentengo wamalandi angama-46 noshilini abayi-92, ilayisi elinganiswe ku-2 kilograms abathengi bakhokha opondo abayi-12 noshilini abayi-9 nozuka. Kanjalo ukhuphukile nyakenye waya kupondo abayi-13 namasenti ayi-13. Ikhilo lenyama yembomvu egayiwe ngonyaka odlule lona belibiza opondo abangama-34 angezwe ngoshilini abahlanu nozuka kulunyaka. Isikhuphukile kwisilinganiso esingupondo abangama-37 angezwe ngoshilini abayisithupha lendibilishi eyi-9. Umkhandlu kazwelonke wezokukhangisa ngezolimo usebenzisa imininingwano esemthethweni ehlinzekwa yi-Stats SA kanye nabadlali abadlala indima embonini. Indlela yokuqoqa intengo ye-Stats SA esebenza ngokuqoqa i-CPI ibalwa ngokufakazela ukuqulwa kwamanani emikhiqizo ngamunye ohlonziwe, hhayi ekushintsheni ngokwesilinganiso samanani ngenxa yezinto eziningi zokudla kwabathengi. Thola okunye okuningi ngokuvakashela www.namc.co.za. Lolu lwazi lulethwe kuwe umkhandlu kazwelonke kwezokuthengisa ngezolimo ephakathi nokukhuthaza ukutholakala kwemakethe kwezolimo zaseNingizimu Afrika.